Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umunya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste nshimiye Imana. Mwaka w'1994 ushyira w'1995 umwana w'umuhungu wari warahungiye muri Zaire yabonye abandi mu muryango we bataha basubira mu Rwanda yanga kugaruka akeka ko nyina atakiriho yakekaga ko yapfuye kubera amakuru yumvaga ku bivugwa mu Rwanda niko guhitamo kuguma mu buhungiro mushiki we yaje kumuhumuriza amubwira ko umuryango we warukutse kandi amusaba gutaha wiragiye Janine atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndoba akagari ka Gasanze umudugudu w'Uruhetse.
Nzanya muri iki kiganiro agasaro kahuraga nanejejwe no kumva ukuntu uwahoze imiryango yaburanye abonana ngira amatsiko rero ya musaza wanjye nabuze 1994 umusaza wanjye yitwaga Ntakirutimana Mutaganda Jackson. Rero iyo numvise uri guhuza imiryango yaburanye numva nanjye nizeye ko nazabona musaza wanjye kwa yangwaga mu ntege.
Mwaburaniye he?
Intambara yatangiye urumva iwacu ni mu cyahoze ari komine Mukingi. Akarere ka Ruhango cyahoze ari komine Mukingi ari perefegitura Gitarama nyine nyuma byarahindutse. Nuko intambara rero yabaye yaravuye muri komine Mukingi naramujyanye muri komine Murama kubera ko mu miryango iwacu ntago byari bimeze neza. Mama wanjye arambwira ati mufate umujyane kwa marume nyirarume yari atuye aho bita mu nkomero. Ajyana n'umuryango mu minsi namujyanye aho mu nkomero ahahoze ari komine Murama intambara yasaga n'inugwanugwa. Urebye mama aba yanamwohereje ari ukubera ubwoba bwo kuvuga ko iwacu aho tuvuka ntago batwiyumvagamo kuko batwitaga inyokonotse. Kandi uwo musaza wanjye yasaga na ba marume bambona ari mu bwo buryo namujyanyemo ngo nuko bari bambwiye ngo agende ngo anywe amata kubera ko yari amaze igihe arwaye. Intambara rero yahisizamo barahunga. Mu guhunga barahunze wari umuryango munini baragenda baba Kongo. Igihe kigeze muri 1998 bishyira 99 imiryango iyo bari bari kumwiragapfa werera n'abacika ati ntago nasubira i Rwanda mama atakiri aragenda. Amakuru aza kuguha ko yinjiye igisirikare ariko tubura nyine kuba tubihagazeho kuba amakuru naherukaga kumva ye nayo muri 2010 ariko ntanahagazeho bambwira ko yashatse afite n'abana babiri. Rero ntabyo mpagazeho.
Muri 1998 yari mu cyege gisirikare.
Ntabwo nsobanukirwa igisirikare bagame ishari cyo ntabwo mbizi pe.
Abantu bakubwiye ko yagiye mu gisirikare ntabwo wabajutisha igisirikare yagiyemo ni ikihe?
Oya ariko hari umuryango umwe nyine baherukana muri icyo gihe 2010 bandangiye ko batuye igikondo numva nazajya kubabaza neza ikigwe cyari aho igisirikare yarari marti.
None se mukanya bambwiye yuko wamuvanye i Mukingi ukamujyana i Murama kubera yuko mwebwe i Mukingi wabafataga nkaho muri abatutsi ari kumujyana kwa nyirarume kubera ko yasaga nabo bo bari abahutu tubivuge gutyo ni mbere ya 1994 amoko yabagaho reka tujye muri icyo gihe tubivuge gutyo niko byanimeze. Nurashaka kumbwira yuko Ntakirutimana Mutaganda Jackson musaza wawe mbere ya 1994 yari umututsi.
Yari umuhutu ariko mama ari umututsi tukitwa rero inyokontutsi wacu kwa data.
Wambwiye yuko yanze kugaruka mu Rwanda nyina atakiriho. Mama wawe ntakiriho koko?
Mama we aracyariho ariko bitewe nuko bagiye bahunga areba ukuntu bimeze we yatekereje ko mama yaba atakiriho atazaza rero mama atari we niko yabacitse nyina babo.
Ukabutekereza ko impamvu atagarutse mu Rwanda nuko akeka ko nyina atakiriho nyamara nyina
ate mama warahari kwa mukakara ngo Helena yewe twese turiho yarafite mushiki wa mukurikiraga witwa Uwera Donat Dororata n'ubu rwose arahari ngo yakundaga no kumuvuga cyane iyo muhamba aho bari bari numva rero yamenya ko turiho tukabonana twarakundana
mwarakundanaga ni byiza hari andi makuru wabonye akubwira yuko ashobora kuba yararunguye ndetse yaranabyaye akarere atuyemo abaguhaye ayo makuru barakakubwiye
akarere ntabwo nkazi kubera ko icyo gihe umwe mu buzukuru bwo kwa basogokuru aho kwa banyirarume wa mama na urumva nabo muri uwo muryango hagiye habaye intambara nyinshi yo konga abantu bagatandukana ariko umwana umwe umwuzukuru w'uwo muryango na nyina bari barasigaye atubwira ko icyo gihe ngo ariwe washoboraga kubafasha mu buzima bari barimo ngo yoherezaga abasirikare bakajya babaha ibyo kurya gusa nyine ubwo ntabwo nashoboye kumenya ari kiriya gisirikare
ariko nyibutsa muri 1994 Jackson Ntaganda Ntakirutimana yari afite imyaka ingahe
yarafite 11 kubera kuje nari mfite 13 twarafutse
urumva rero kuri iyo myaka kuvuga ko yinjiye igisirikare muri 1998 ni hahandi yari agifite imyaka 15 no kuvuga ko nta gisirikare cyemewe ku isi cyakwemera umwana w'imyaka 15 ngo abe umusirikare kereka ibyo ngibyo by'inyeshyamba birumvikana niba amakuru yavugwa uheruka kubwira ko yarongoye atuye ubwo nabwo ndahamya yuko
nayo ngayo numvise 2010
ariko se kugira ngo wumve amakuru ya musaza wawe umushaka ukayamarana imyaka 11 abantu bayafite batuye igikondo ntuje igikondo ngo ubaze uti amakuru mufite nayahe mu Rwanda ntabwo mugenda ntabwo musurana bigenda gute
oye ntago mbazi urumva ntago mbazi nabakazana biyo kwa basogukuru na ntago banzi icyakora nyene ubwo n'uwo mwuzukuru twabonanaga abo mu muryango wiyo kwa ba mama bakiriho ngo nibo numva nagenda nubwo bo batanze ariko nkagenda nkababaza neza koko igisirikare nyirizina yari arimo
ye wondi ntago tuziranye ni ikintu kiza wakora kugira ngo n'imiryango mumenyane kandi muterane inkunga mufashanye ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga niba musaza wawe Jackson Mutaganda ntakibitse imana akumva muri kano kanya niba koko ari muri ubwo burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ijwi rya Amerika yumvikanira muri kino kiganiro agasaro kaburaga turi ku murongo wa 93 n'ibice bitatu kuri FM arakumva rero ngaho umubwire niki wumva ushaka kumubwira niba kumva
urumva bose mbashije kumubona kwaje kumenya ko hari amazina bajyaga bamuhimbiye Kongo ngo bamwitaga midumidumi ngo kubera ko yageze yarwara amasunono cyane tugira amatsiko rero kandi dufite amatsiko n'urukumbuzi rwinshi bwo kuba twakongera kubonana twari umuryango udafite umuryango utwitayeho tukumva twarahuzaga nk'abana byakongera kutunezeza tumubonye
ubiragiye Janine ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze shaka gasaro kawe muzakabona maze rero shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
mu mwaka w'igihumbi 1996 Iruberije muri Uvira ni mu cyahoze cyitwa Zaire umwana w'umuhungu witwa Masengesho Jean Damascene yatandukanye n'ababyeyi be papa we itanga ishaka Samuel aramushaka ari mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Biryogo umudugudu wa Gihanama
umwana ni uwanjye twaburanye muri Kongo muri karere ka Uvira
yego
ahantu mu Runingo hano mu Runingo baburanye ku bw'intambara yari hano
uwo mwana yitwa nde
yitwa Masengesho Jean Damascene
yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 13
kugira ngo mutandukane byagenze gute
hari hari amasasu menshi none ko turatandukana turaburana ku kicegeye kugeza n'umuntu
hanyuma se wowe wahunze ugana he wahunze ukomeza hirya mu mashyamba wagarutse mu Rwanda ndashaka kumva ukuntu umwana mwatandukanye nyirizina
batandukanye rubirizi none hoje wewe wakomeza gi Bukavu kugeze Bukavu ngo yabonanye na banyirarume barakomeza baragenda asigara muri kuruwa ruje ahantu bita Bunia rero ntabwo tugifite kubona kugeza n'uwo munsi ntabwo twongeye kubona
ninde wabahaye amakuru y'uko yari Bunia muri kuruwa ruje
nahawe na nyirarume
uwo nyirarume arahungaho mu Rwanda cyangwa se yari muri Congo
ari mu Rwanda n'uwitwa Mugema Ngango Joseph
yakubwiye ko umwana ari we wamusize Ibunia yakubwiye ko umwana yafashwe na Croix Rouge kubera ko yari yabuze umwitaho kubera ko yari akiri muto yageze muri icyo kigo cya Croix Rouge gute nkuko yabikubwiye
umwana yari amaze kunanirwa arwaye atabasha kugenda noneho asigarayo bamusigayo ubwo ngubwo bamaze kugera hano mu Rwanda nandikiye seriteri kugira ngo ndebe ko namubona urukuntu namubona ndetse bigeze kujyana Kabgayi turagenda tuhageze sinamusanga ubwo narongeye nandikira Seyiseri hanyuma ubwo ngubwo nta gisubizo nigeze mbona kuko icyo gihe kugeza uyu munsi
muze yitanga ishaka kuki wanyuraga kuri Seyiseri kandi nyirarume yakubwiye ko yamusize muri Croix Rouge
icyo gihe kugeza 99 twakomeje gushakisha nandikira Seyiseri kugira ngo ndebe ko namubona namubona ubwo ngezeho nyine nshika intege sinakomeje kubikurikirana
ariko nari nkubajije kubera iki utashakishirije no muri Croix Rouge kubera ko nyirarume yari kubwiye yuko ariho yasigaye Ibunia
kubera ko hari imodoka zirirwa zishakisha amakuru ubwo rero nahise baduhaye impapuro kugira ngo twandike dushakisha ubu icyo gihe nanditse sinabonye igisubizo ubwo nahise nshika intege kugeza aho numviye agataro ka Burarwa noneho nanjye nshakisha uburyo nabashakisha kugira ngo mumfashe
nta wundi muntu w'umunyarwanda wamenye wari muri icyo kigo cy'Ibunia cya Croix Rouge waba warahanyuze ndetse akaba ashobora kuba yarabonye umwana wawe
nta wundi kuko icyo gihe nabo bahise batatana bamaze gutatana nabo bahise baza ubwo rero baza bamusizeyo ntabwo nabo bongeye kumubona
kuva muri 99 kugeza ubu nta yandi makuru wongeye kumenya
nta yandi makuru nongeye kumenya kuko n'icyo gihe basijyanye Kabgayi tujyana na bisi batujyana i Kabgayi ngo turebe ko hari abacu barimo kuko hari abo bagiye batoragurayo barabazana ubwo ngubwo batwohereza i Kabgayi tugezeyo tubashakisha ntabwo nigeze nongera kumenya amakuru yo kugeza n'uyu munsi
mbere ya 94 mwari mutuye aho ngaho i Gashora
ari dutuye hano i Gashora ahantu mu Gihanama mu murenge wa Gashora cyari komini Gashora ariko ubu n'ubundi hasigaye ari umurenge wa Gashora
hari abana benshi babuze bakomokaga aho ngaho mu Bugesera twagiye dushobora kubona nyirarume w'umuhungu wawe agarutse mu Rwanda ubwo hari muri 99
nyirarume arahari n'ubu ngubu arahari n'abo bari kumwe bose barahari
wowe wari ufite abana bangahe icyo gihe
n'umwe
wari ufite umwana umwe
kugira ngo mbashimire rwose muzabikurikirane kandi Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose ndabashima cyane
urakoze cyane ariko nagira ngo nkubaze ku mubyeyi wari ufite umwana umwe ukamubura gutyo ukamenya amakuru ko hari ahantu ari ariko ntushobore kuhagera ugashakisha ubu imyaka igiye kuba hafi 25 ntagakuru ufite ku muhungu wawe ndasaba cyane kugira ngo akiriho umubyeyi niba akumva muri kano kanya nicyumva ushaka kumubwira
namubwira ngo Imana ikomeze ibafashe muzamungezeho amahoro kandi nanjye nabashimira nk'uko Imana yaba yarabigiyemo akaba akiriho rwose wamubwira uti imiryango yawe irahari uretse mama wawe niwe yabuze kugeza isaha nawe ntabwo aramubona ntabwo azi irengero rye ariko abandi barahari uti Imana igufashije uti wabageraho amahoro uti kandi barakwishimiye cyane
mama we yitwaga nde
Mukaruzima Januari
Mukaruzima Januari yawe yaburiye he
nawe yaburiye yo ubukeje nawe ntabwo tonje kubona
mbese warufite umugore n'umwana urababura uratahana n'ubu ntago urababona
ntabwo ndababona ahubwo nange naje meze nabi ndwaye noneho mvura buri mbaraga zakomeza kwirukanka ngo mbashakishe
ariko se mbwira iyo umuntu ashakuwe yaramubuza amaherere abahwate ubungubu wowe iyo ugiye kuryama urasenga ukasinzira ukibwira ko uzababona bukeye ibi bihe ubibahute kwa n'igihe gikomeye ku Rwanda no kuba uvuga uti abanjye nari mfite nagenderagaho bose narababuze ubahute ushobora kwiyubakute kugira ngo ushobore gukomeza kubaho
nagize agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi n'ubundi ari genjama ugake ntasinziriye kubera ibibazo byinshi mba ndimo ariko aho numviye nyine ikiganiro rwose mwakoze Imana ikaba yarabavugiyemo icyo gihe nanjye nashakishije uburyo bwose nabone nimero yawe kugira ngo nibone nifashisha Eric Bagiruwusa w'umubyeyi udukunda ubwo nanjye nahise ngushakisha kugira ngo tubonane tuvugane rero Imana ikomeze ikube hafi kugira ngo nawe ningira amahirwe uzamumbonera
urakoze cyane itanga ishaka Samuel ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga utwizeye kandi ndagukomeza imyaka 25 tandukanye nabawe ni myinshi umukungu wawe na nyina ngaho rero ukomeza utegereze wizeye amahoro y'Imana
namwe Imana ibabe hafi kandi igiro cy'Imana igihe cyose uzagera mu bwami bw'ijuru amahoro
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu mwaka wa 2009 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa rufite imyaka 11 witwa twayigize Vestine umubyeyi yareragiye gushaka umwana we amusiga kwa nyirarume mu gihe papa we Nkuru Nziza Edouard wari umusirikare yari mu nshingano ze yamaze gusezererwa kurikije amakuru yatugezeho arangije imyaka yagombaga kumara mu gisirikare yagiye gutwara umwana we amujyana iwabo mu Bugesera nyina w'umwana Alice Gashirabake arifuza kumenya amakuru ye atuye mu karere ka Huye umurenge wa Kigoma akagari ka Gishihe umudugudu wa Gihanda
cyane cyane
niki kigushimishije
ukumpamagaye
nibyo wari umaze igihe kirekire utegereje
nari maze igihe kirekire ntegereje
none washakiraga iki mubyeyi
rero njya numva abandi bantu basa ngo ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga ubwo rero hari umupapa nariganirije ampuza n'undi muntu ngo mukorana ngo witwa Eric Bagiruwusa naraje ndamuhamagara nkimara kubona nimero ye musaba ko azaduhuza uyu munsi nanjye ndamwibutsa kuko igihe namuhamagaye cyashize ndumva yenda hari abafite akazi kenshi ntabwo yabikoze
none mbwira rero washakiraga amahoro
nshakiraga amahoro njya numva murangisha abantu nyine bakarangisha bakakubwira ukabahamagara mukagirana ikiganiro nanjye ari umwana nashakaga kurangisha
umwana urangisha yitwa nde byagenze gute kugira ngo mutandukane
umwana ndangisha yitwa Twagize Zestine
mwaburaniye he
mwaburaniye mu Rwanda nta handi hantu twaragiye
mu Rwanda ruhe hehe
aho mu karere ka Huye muri uwo murenge nakubwiye wa Kigoma
mwaburanye ryari
ubundi yavutse 1998 mugura muri 90 muri 2010 itariki ntabwo nibuka
wabuze umwana ufite imyaka 11 none se wamubuze ute wamuburiye mu Rwanda umuntu ahaburira umwana ate
kwa mubyara nyine waje aramutwara
nimba umwana yarasanze se ikibazo cyawe ni kihe
umusanga yaje aramutwara aratubwira ngo azamugereza aze kudusura nuko muri 2009 2024 kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru ye nta no kumenya ngo ese bari hahandi mu Bugesera yavuze bakiye kuba tangiye ubwo ngubwo
ise gitwa nde
inkuru nziza Edward
mwarabandaga aho ngaho ku gikongoro
ntabwo twabanye ku gikongoro
mwabandaga hehe mwa kugira ngo uwo mwana avuke mwahuriye he
twabanjije nari naragiye nyine mu buryo bwo gukorera amafaranga ndi umwana tubana aho bita Igabiro
yego
yari umusirikare Igabiro mu kigo cya gisirikare
wabaye mu kigo cya gisirikare
Igabiro
agufata nkaho uri umugore we
oya twabanjije kubana nyine nawe afite ahandi ha undi muntu yarindaga afite defu wabo yarindaga turaza kuhimuka tujyana icyangugu igihundwe uwo mwana yavuye noneho jyewe ngaruka iwacu imitehoze ari komine Maraba tera ubwo ikigoma twaje kujyayo nyuma
ariko se uyu papa wa Vestina Nkurunziza Edward papa wa Vestina wambwiye ko yitwa Nkurunziza Edward yambwira ko yari umusirikare yarafite irihe peti
yari ntaryo
muvuye igihundwe yaravuye mu gisirikare cyangwa bamusezereye niki cyatumye aza gufata umwana akakubwira ko mujyanye mu Bugesera
amazeje kuza kumutwara yambwiye nyine ko ari umubyeyi yabaye umubyeyi mubi umwe nange ati nifuje kujya gutwara umwana wanjye urumva umwana nyine twaganaga ikigoma ahandi nari naragiye gushaka ariko inshuro nyinshi akaba iwacu Isinzi mu murenge wa Sinzi akabana na papa wanjye
birumvikana ko niba papa we yaraje kumushaka yaravuze ati umwana wanjye ntafite umwitaho nyina yagiye gushaka undi mugabo arita ku bandi bana reka nanjye njye gufata umwana wanjye umwiteho icyo gikorwa wacyakiriye ute akubwiye yuko yifuza gufata umwana we kugira ngo amwiteho ko nawe utari ubishoboye kubura ko wari mu rundi rugo
aje kumutwara yaje nyine iwacu Isimbi n'ubundi aho yajya adasanga yongeye kuzagaruka asanga nyine nanjye nagiye ahandi ubwo ngubwo nyine bohereza akana kari gasaza kanjye ngo kaze kumbwira muzane iwacu Isimbi akana ndakabwira ntibyende ubabwire ngo umwana afite ahantu ubu ari kuba abarizwa ejo muzaza mu gitondo muze kumutwara nyir'urugo ahari uko barabyubahiriza nyine umwana yaratashye nawe barabyubahiriza baza mu gitondo badusanga mu rugo tugirana ikiganiro
yego
arambwira ati umwana nzajya mwohereza aje kubasura kuva icyo gihe 2009 kugeza ubu ntabwo yaje nta telefoni nagiraga nta n'undi muntu wari ufite telefoni ngo aradusigira nimero ngo tujye tubaza ngo ese amakuru byifashe gute ubwo ngubwo nyine bigenda uko birangira uko nanjye sigara aho gikiza kugira nk'umubyeyi nanjye numva ndishoboye avuga ntariko se umwana wanjye niwe wari imfura yanjye ko yagiye akaba yaraheze akaba nta n'amakuru nzi niba se umwana wanjye abaho ese umwana wanjye ntabaho nyine birangira nkajya mbiganiriza n'abandi babyeyi akaba n'abambaza nyine bagasemata ko se wa mwana yaragiye burundu yaraheze na n'isaha nta makuru ye uzi
none se ni inde wakubwiye yuko bagiye mu Bugesera wari uzi neza yuko umugabo mwamubyaranye ari we Edward Nkurunziza wambwiye ko ngo basigaye ari umudemobe ntakiri umusirikare
aza kumutwara
waruzi kwa tuwe mbujese
waruzi mbujese mbujese nago njiki niyaba akora kukona makuru ya wendi alikitegi ahanyu kanuko ya tugiweko ari mukuru w'umudugudu ahibugesera ngo bita muri mayanje
umwana wawe Vestine twayigize agenda yarafite imyaka 11 n'ukuvuga ko yarafite ukunta kubona akuzi kuri nyina agukunda ntabwo ari gitamba mbuga yarazi ko afite nyirakuru azi ko afite sekuru umugabo wawe wari warashatse uwo mwana kuki atamufashe ngo amushyire mu banda mufate nk'abandi bana kubera iki icyo gikorwa atagikoze
birebera kugaga umwana ngafite iwabo yamwakiraga nyine nk'abandi bana
urumva ko ari ikibazo mu bikureba wowe umwana yari afite se kandi ntabwo sigeze amwihakana ntigeze avuga ko atari uwe ahubwo yaje gushaka uko ameze ashaka kumuha imibereho myiza aramutwara ajya kumurera kandi mu byumvikanaho uwo dukeneye ni inkuru nziza Edward kugira ngo tumusabe yuko yazatubwira tukabahuza kugira ngo usuhuze umukobwa wawe umaze imyaka 15 mutandukanye ariko uzanashimire uwo mubyeyi ise Edward Nkurunziza wifuje kurera umwana yabyaye atamutereranye atamuretse ngo arindwe n'abandi
yarazwi ku kazi nabajyaga bamuhimba abandi bana kitwa Sandrine
Sandrine karakabyiniriro
yagakuye kwa muganga aho twabaga mu bitaro yakiste n'abaganga bari nyine twabanaga ku bitaro birangira akazina nyine gakuze kaba kabyiniriro no mu rugo n'abandi bana bari bazi ko yitwa Sandrine ariko undi twaga twagize Vestine
ndizera yuko aziyumva akimenya
genda nk'iyo abantu twari duturanye yaba yibuka yakwiyumva akumva ko hari abandi bantu twari duturanye bikoma andi mazina gutya na gutya akaba yaba yenda akibibuka akaba yatekereza ati neko duturanye n'abantu bitwa gutya na gutya twari dutuye ahantu yenda nawe akiyumva ko ari we uri gusakisha
none ahubwo mbwira amazina abiri gusa kubera ko minota yagiye sekuru yitwaga nde
sekuru ari we papa wanjye
yego
yitwaga nawe irandirwa Benwa
naho mama wawe ari we nyirakuru
mama wanjye yapfuye kera ntawe yavutse bavutse atabaho
none se mbwira nk'abantu babiri bandi mwari muturanye yibuka abana
bakina ariko mu rugo undi mama wabagamo yitwaga Mukangenzi Violeta tugaturana na data wacu witwa Kanani Simeho no kwa Sebastine
abo ngabo zabumva yimenye ndagushimye cyane Alice Gashira bake kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe murakoze ni ukuri kuba mwitanze mukamamagara Imana ibafashe ijye ibafasha muri uyu murimo
urakoze cyane abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika
kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara ya 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika
mu muryango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
kwizera mu mugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu burengerazuba bw'u Rwanda muratwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga mu mwaka w'1998 Inyamirambo mu mujyi wa Kigali umukobwa wahakoraga imirimo yo mu rugo yasamye inda amenye ko atwite arasezera arataha umwana yaravutse arakura ubu afite imyaka 26 ariko ntazi aho papa we aherereye Diane itangishatse yaje mu kiganiro amushaka tuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kabagari akagari ka Remera umudugudu wa Ruhare
nje mu kiganiro gushaka papa wanje mama yambwiye ko yakoraga akazi ko mu rugo Inyamirambo hanyuma akaza guhura n'uwo musore akamutera inda n'icyo gihe nabwo ngo bongeye kubonana
yakubwiye se n'izina rye
yambwiye ko yitwa Mbaraga Azariya
Mbaraga Azariya yakubwiye aho yakomokaga
iwabo yambwiye ko hari icyangu
hanyuma uwo Mbaraga nawe yakoraga akazi ko mu rugo
nawe yakoraga akazi ko mu rugo
nawe yakoraga Inyamirambo
yego
byabaye ibintu byo guhura gusa mutera inda arigendera cyangwa se bari barabaye n'amacuti
mama yambwiye ko nyine kubera igipangu bakoragaho cyari kegeranye n'icyo muhungu yakoragaho baje kuba inshuti nyine bayuko biba ngombwa yuko bazamana amutenda nyuma yo guteranya inda mama we yamenye mama yamenye ko ajyasamye ahita atahajya mu cyari iwabo kuva icyo gihe ntabwo yongeye kumenya amakuru yiwe
Mama wawe akomoka mu kahe karere k'u Rwanda?
Akomoka mu karere ka Ruhango n'ubundi.
Akomoka mu karere ka Ruhango. Amaze kwibaruka, umaze kuvuka ntabwo yasubiye i Kigali ngo arebe niba Mbaraga agikoraho ngaho Inyamirambo amubwire ko yabyaye.
Ntabwo ngo yasubiye.
Uko agiye ukura ni wowe wamubajije aho papa wawe ari cyangwa se mama wawe wafashe ya mbere akubwira amakuru ya papa wawe
nyine narinze nkajya niga najya gukorera izami bambaza ababyeyi nkababura bikangombwa ko nandikishaho marume maze gukura ngiye gushaka umugabo nyine nibwo namubajije se ko maze gukura wambwisha ukuri amazina ya papa wanjye nyine abimbwira gutyo
ni ukuvuga ko ujya gushyingirwa bashyizeho izina rya nyokorume cyangwa se bashyizeho izina rya so
ntabwo nashyingiwe nagiye bisanzwe
ariko se mu gitabo cy'indangamimerere cy'u Rwanda aracyanditsemo nyokorome cyangwa se washyirishijemo papa wawe
narabimwitse nsanga handitsemo amazina ya papa wanjye
wagiye kurusanganisamo amazina ya papa wawe
yego
nuvuga yuko mama wawe yabikoze atabikubwiye
yabikoze atabimwe nabimaze
wari ufite imyaka ingahe igihe mama wawe yakubwiye yuko ufite papa wawe witwa Mbaraga Azariya
nari mfite imyaka 23
wategereje imyaka 23 utazi papa wawe
yego
ku mwana w'umukobwa nzi icyo umupapa bivuga ariko nyibwirira bwo turimo tuganira gukura udafite papa wawe wabibaye mute wowe ntabwo wabyibazaga ngo uvuge uti papa wanjye ninde
narabyibazaga noneho najya nkibaza mama karira nkabona ndi kumubabaza nkamwihorera
birumvikana ntabwo ari kubabaza umubyeyi yari afite impamvu atabikubwira yari akiyakira agitegereje igihe igikwiye kugira ngo azagusobanurire umaze gukura ufite imyaka 21 mama wawe akubwiye yuko papa yitwa Mbaraga agiye mu buzima bwe yagusobanuriye ukuntu yagusamye akagutwita kakukwibaruka akakurera ugakura kandi Mbaraga adahari iyo wamubazaga impamvu atasubiyeyo ngo ajye kumureba iyo yo yarayikubwiye
nayo yambwiye yuko atarazi aho batari kongera kubonana kandi icyo gihe ngo na telefone zabagaho
ubwo ni 1998 niho wavutse
yego
none se umaze kumenya yuko papa wawe ariho mbere yuko uza mu kiganiro agasaro kabura garahandi washakishirije uvuga uti nyaboneka ni mu ntabare nimba mwamenyaga kuri ka papa wanje haraho wagiye ushaka makuru ye
nayo nagiye nshaka gusa iyo niba mwumva mbona mu nzozi ndi kumubona mu maso yanjye
ukabona sate
mbona ari umubyeyi nyine nawe wataye umutwe ari kumwe
uko umushaka wumva n'abagushaka
nicyo cyatumye nayo nza mu kiganiro agasaro kaburaga ngo
ndahamya yuko mbaraga aho ari nawe ngo baravuga ati nabyaye umwana w'umukobwa nta nubwo azi niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ariko aravuga ati narabyaye ariko sinareze wa mugani wawe wasanga nawe ubu ngubu agushaka niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga buriya azahita atubwira ni namahire kubera ko kuva kuri kino cy'umweru ijwi ry'Amerika irumvikanira mu karere kose k'uburengerazuba bw'u Rwanda abari irushizi Nyamasheke aho Mbaraga Azari ashobora kuba ari muratwumva neza gatanu kuri gatanu kuri FM 93 n'ibice bitatu Mbaraga Azari rero niba wumva kino kiganiro agasaro kaburaga umenye ko umukobwa wawe Diane itangishatse agushaka tuye mu karere ka Ruhango aho nyina mwamubyaranye atuye mwamubyaranye ukora inyamirambo ukora akazi ko mu rugo na wakora akazi ko mu rugo ngaho rero niba wumva itangazo kino kiganiro uza tubwire rekano ngere mbwire umukobwa wawe Diane tanga ishaka bwira papa wawe niba kumva icyo wumva ushaka kumubwira
cyangwa mashaka kumubwira nuko nshaka kumubwira ko mukumbuye ikindi kandi mashaka no kumwereka umukwe wiwe.
Oh, ni byiza cyane ubwo nibiba mahire wasanga unamweretse n'umwuzukuru ubwo rero byaba ari ibintu byiza ndakwifuriza amahoro y'Imana bakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga Ndatimana Filipo atuye muri Mozambique mu mujyi wa Maputo arashakisha umuvandimwe we bamaze imyaka 13 batandukanye yitwa Turahimana Ildefonse ku makuru ya nyuma amuheruka ari mu karere ka Nyagatare.
Fite umuvandimwe twaburanye asize imyaka 17.
Uwo muvandimwe mwaburanye ninde mwaburaniye he?
Yitwa Turahimana Ildefonse.
Mwaburaniye he?
We yako yakoreraga i Kigali maze gukorera i Kigali arambwira aza kumbwira yuko aza kunyandikira urwandiko telefone zahita zasakara cyane ambwira ko arimo gukora ibintu bya forode ajya Burundi akazana imari akagaruka ukinda amakuru yuko asigaye akorera na Uganda tuburana mu bwo buryo
yakoraga akazi ka forode muri Uganda yakubwiraga ko kamungukira ku mutekano wifashe neza iyo mwabonaga kwandikira yakubwiraga ko ibintu bimeze gute
yego iyo nagiraga ubuntu bwo kumwandikira ajyaga mbwira ko rimwe na rimwe byagenze neza ari gihe mara nk'amezi taratakora neza ayandi amezi atakabatamira neza nuko
mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
tuvuka majyepfo umurenge wa Cyeza kagari ka Shori mudugudu wa Kibumbu
ubwo ni mu kahe karere nyirizina
kareka Muhanga
ubwo utandukana na Ildefonse hari muri mwaka ubwa nyuma wamubonye
ubwa nyuma ari 2011 nibwo duherukana icyo gihe twahuriye ahitwa mu Mutara kaba ahantu mu Mutara rya Bega niho hantu yarambwira yari ari namusanze amukunga ati ntabwo meze neza niho ndimo gushakisha no minsi ariko bigenze neza nazambuka ngo rero nkajya gukomeza gukora akazi ngo rero nyuma yaho nibwo nanjye nahise nzangaha kandi makuru nongeye kubona iyo muvandimwe
muri make nta kuva rya bega ntabwo uzi niba yarambutse ngo agiriye muri Uganda ntabwo uzi niba yagiye muri Tanzania ntabwo uzi niba yagiye i Burundi kuva rya bega ntandi makuru yongeye kumenya
n'ayandi makuru
none se nta bandi bantu bakoranaga waruzi yakubwiye ku buryo bari kubanyura kukababaza uti mbese nta makuru ya mukuru wanjye mwamenya
reka da ntayo rwose ntayo
muhurira rya bega wowe wigeze umubwira yuko ufite gahunda yo kuza aho ngaho muri Mozambique
nta makuru yo kuza muri Mozambique nari mfite ntabwo narabitekereza
wari utarabitekereza ku buryo ubu ngubu nawe ataza aho uherereye
si
none rero ndatimana kuva icyo gihe utandukanye na mukuru wawe mutandukaniye rya bega nta handi wongeye kumushakishiriza
oya nta nigeze kumushakishiriza rwose ntaho gusa nyuma yaho ari umuvandimwe wigeze kujya kumugina urana mushiki wanjye ngamukubise amaso arambwira ati ndabona usa n'umuhungu witwa Rucya Rufonsi atutuye hanaha wamusigaye ukora mu Mutara arambwira ati amwaka amazina ye arayamuha amuha imyirondoro y'uwo muntu aragenda buke ngo bavuganye rimwe kuri telefone aramubaza se urimo urakora iki ubu ngubu arambwira ati rero ndimo gukora zino mfite gukora zino za envelope zino bapfunyikamo za kaki no kumada ubwo rero mushiki wanjye numero ahise ahita gutyo ubavuganye uwo munsi numero ahita yibura ntibonge kuvugana ukundi nawe
ubwo hari muhe mwaka
hari mu mwaka wa 2013 ya 13 kubwo nibwo imaze kugera aha ngaha ngewe
niba rero turahimana muri 2013 yari ariho afite business ikora neza mu Rwanda akora izo za envelope abantu bapfunyika mu Rwanda rwari rumaze gufata icyemezo kidakuka cyo guca amasashe kugira ngo bubahirizwe ibidukikije ku buryo bugaragara mukuru abashobora kuba afite ibikorwa bimuteza imbere aho ngaho mu karere ka Nyagatare akaba ariho aherereye muri kano kanya mushiki wawe kuva yati yo telefone ntiyongiye kushakisha n'umuntu wayimuhaye ntabwo ngiye kumubona
ntabwo ngiye kumubona gusa ibyo ko yagira imibereho ntayo kuko mamutubyara aracyariho kandi umuntu wavutse inani gatanu iwacu arahazi igihe ari umuntu mukuru nta kuntu yaba ataragarutse gusura ababyeyi imyaka 17 utakumbura umubyeyi si ubwo
ariko birashoboka hari hari abo twita ba mitima idakumbura
ukurikije ukuntu yatwitagaho muri icyo gihe yakoraga ntago yamaraga n'icyumweru adafashe igikapu ngo yohereze ndetse byanakunda yabona akora abaririza umuntu uje iwacu mbese yitega ku muryango wacu kuko nta papa tugira ikenda na kane niwe wari papa wacu rero ntago umutima twari tumuze ku buryo yagera gutyo
none se niba muri 2003 niba muri 2013 yari ariho ari aho ngaho i Nyagatare niyo makuru ya nyuma uheruka kandi iyo mirimo yakoraga yikoreraga mu gihugu utavuga uti yanasohotse agiye guforoda buriya abaforoderi banyura izo nzira za panya nta ni nk'uko ugenda mu ijoro burya nta umenya icyo bahuriramo ariko se wowe iyo utekereje wumva Turahimana Ildefonse atekanye kuza kumushaka no kumutabaza cyangwa se uravuga uti byibuze ashobora kuba ari ahantu yarabuze uko atugeraho asubiza amaso inyuma ngo amenye ko na nyina hari yaba i Bugande yaba i Burundi yaba muri Tanzania kwinjira mu Rwanda ntabwo ari ikibazo ari umuntu ushobora kugaruka yagaruka niba umbwira yuko yari umuntu wari usanzwe agira ubuntu agira urugwiro atashobora kutako gakuza gusura be aho bari hose n'igihe cyose ni iki wumva gishobora kuba gituma mukuru wawe atavugisha umuryango we
iki kintu cyo nange nta sinabwo kunyasubiza pe nabona no kunyasubiza cyo mbona nuko nta nuko nagakuruka imbyi ko nta kintu yikeka mu gihugu cyacu nta kibazo arafite no muri gato no tuvukana no ku murenge na hino bya gacaca n'ibintu nta kintu na kimwe yaba yikekaho reka data iro ntabwo nzi rwose ukuntu abasubiza kuri kibazo
yari umwana nta kintu yaba amategeko y'u Rwanda yamukurikiranaho kubera ko yari afite imyaka icyenda
nababwira ntabwo nabakoresha ibintu nk'ibingibi nzi yuko ari afite umuziro nikamvuge gutyo kuko aho ufite umuziro naba nzi icyo azira impamvu nawe ariko ntayo rwose ntigeze ahamagarwa ntiyigeze gacaca imushaka amakuru ye nta nubwo ubutangabuhamya bwigeze bavuze wenda gatanga ubuhamya reka da ntabwo yigeze agira rwose
yarakira umwana imyaka icyenda ntabwo umwana imyaka icyenda agira icyo akurikiranwaho mu mateka y'u Rwanda abana nk'abo ngabo ahubwo arabakingira urumva rero yuko baba ari ibisekera mwanzi nk'abo ngabo ntacyo bakurikiranwaho kidasobanutse urakoze kandi kubimbwira kubera ko biratuma na Turahimana Ildefonse niba kiriho niba twumva agira imbaraga zikomeye zo kumva ko umuryango we ukiriho wose nawe uraho ngaho muri Mozambique none niba kumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
ikintu nge numva nshaka kumubwira rwose nifuza ko yaduha amakuru niba ari ubushobozi yabuze niba ari ikibazo cy'umutekano hati ahari wenda adatekanye niba mbese nkamenya amakuru ye mumva ko uko abayeho byonyine bikanezeza none nanjye nkareba icyo nakora niba ari intege namwongerera nari ukujya kumusura niba ari mbese nanjye nk'umuvandimwe cyangwa se n'umuryango tukareba ibyo twakora ariko tukabona amaraso yacu
urakoze cyane Filipo Ndatimana kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umuvandimwe wawe Ildefonse Turahimana umaze imyaka irenga 15 mutandukanye ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kinege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
mu mwaka w'igihumbi 1996 igihe inkambi zasenywaga mu cyahoze kitwa Zaire umubyeyi yabuze umwana w'imfura ye uw'Imana Claudine wari ufite imyaka 13 baburanye bageze iwarikane bavuye Bukavu bahunga nyuma y'imyaka 28 mama we utarahwemye kumuhozaho umutima ari hano mu kiganiro agasoro kaburaga mushaka Therese mutuye mungu atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo umudugudu w'Indatwa
je muri iki kiganiro ko nshaka kurangisha umwana nabuze aho nyagenda uhuza abantu ndavuga ngo reka nange chance nyigerageze wenda bampoza n'ukobwa wanje nabuze
uwo mukobwa wawe yitwa nde mwaburaniye he
yitwa Imana Claudine kwaburaniye mu ishyamba bese tuhuhaga twageze ahantu mu ishyamba baturasaho umwaka agacupa ukwe n'undi ukwe mbese kwakunda abantu banyera abandi turahura we ntitwabasha kumubona
kugira ngo umuntu abyumve neza mwari mugeze muri he shyamba ry'inzitane rya hehe
ari ishyamba baturasiyemo twenda kwambuka iteme rya warikare muri Kongo muri Sidice
mwahungaga mugana he
ashike kwari upfa kugenda dukurikira abandi ntabwo umuntu abazi yabagazi yanjye abanaga abantu bagenda nawe ukagenda nyine ugakurikira
uyu Claudine mutandukana ni ryari wumva uheruka ku wanyi kwibuka kambwira uti iki gihe twari kumwe mufasha akaboko igihe gikurikiyeho ndamubura ni ryari wibuka muri kumwe
yewe muri 1996 bese cyagiye basenyaga inkambi kandi twabaga mu nkambi ariko ubwirumva ko twajyanye n'abandi bose bahungaga noneho rero tugeze mu nzira baturasaho wari umurongo munini twari benshi inkambi zose inkambi zo muri Norukivu no muri Sidi Kivu zari zawe twari abantu benshi cyane baturasheho rero buri muntu wese akirikira mu ishyamba nuko kwirikira mu ishyamba rero abandi twageze inyuma turabonana ariko we turamushakisha turamubura
muri 1994 Claudine yarafite imyaka ingahe
muri 1996 duturana yarafite nk'imyaka 13 yarafite imyaka 13 rwose yari mukuru numva mbese nk'umugabo yaba ari nk'umugore yari mukuru icyo gihe no mu gihagararo wabonaga ko ari mukuru rwose n'uwamufashe niba hari n'uwamurekeye byari byose yaba ari umugore yari afite imyaka 13 ariko abiri wa mwana ufite igikuriro ubonari ari inkuru
hanyuma kuva muri 1996 kugeza ubu nta gakuru ke wongeye kumenya
nta gakuru twarabarishije muri Croix Rouge twaranditse n'iriya miryango ijya muri za Congo tukaziha inzandiko nta muntu n'umwe ndumva mbwira ko byibura bigeze amubona nta urambwira gakuru ke rwose
ntabwo ugize utekereza ko ashobora kuba nawe yaragaruwe mu Rwanda akagaruka mu Rwanda yagaruka mu Rwanda aho mwari mutuye yari kuhamenya yari kuhigeza
yari mukuru aho twari dutuye yari kuhagera cyangwa se akagera no kuri bagara arabye yanumva yarajijutse ku buryo yari kumenya aho ajya mu Rwanda ntekereza yuko atagarutse mu Rwanda kuko yari kuhamenya
mbese muhunga mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari tuvuye Kigali nyine twavuye Kigali niho twari dutuye n'ubundi
niho mwari mutuye hari abantu mwari muturanye mwari kumwe muri icyo kivunge ku buryo wavuga uti wasanga baramurabutswe bakamumenya
ashwitetse musaza wanjye nawe twabuze nawe nta gakuru ke niba barahuye batarahuye ntabwo nabimenya rwose
kuba mbwiye ko mutabaga mu nkambi mwabaga mu mujyi ntabwo ashobora kuba yarabuze aho ajya akagaruka muri uwo mujyi akabana n'abana biganaga
twebwe hano twari dutuye dutuye Bukavu ahantu bita Sepeza ntabwo twabaga mu nkambi dutuye munsi ya Sepeza neza n'ikigo kinini cya cy'abaporosi ni naho yigaga iyo aza kugira yari kugaruka urumva yari ageze mu wa mbere wa sogonderi iyo aza ko yaragarutse yari kuza aho mu kigo kandi naho ngaho twari dutuye twari tuziranye n'abantu bose abakongomani bose twari duturanye aho ngaho bose baradukundaga turi familiye nta kuntu tutari kubimenya bari guhita baza bamuzana cyangwa bakaza kutubwira
Ndazibandwa nzerekeza heko numva uyu mwana kugira ngo tumenye irengero rye bitoroshye Claudine Uwimana yafite imyaka 1996 ubwo ni ukuvuga ko uyu munsi amaze gukura
ahantu ari muri 38
yego
jewe ukuntu numva mbitekereza numva ashobora kuba ubuze yagiye muri za famiye z'aho ngaho wenda z'aba kongomani kubera ko twebwe twari twaramenyereye kubana nabo ibyo ari byo byose numva atarakomeje inzira yo guhunga niba yarabashije kuva mu ishyamba yaba ari muri za famiye z'abakongomani cyangwa se yenda hari umusore wamubonye simbize kamurikire niyo mpamvu mba mvuga ngo wenda umuntu arangishije abantu bari batuye impanzi bari batuzi twese kubera ko twari turi ku muhanda neza abantu uvuze mbese abantu bari batuye impanzi yuko bagushakishiriza akanono k'umwana wa Muzehe batwitaga ko bavugaga ko ari kwa Muzehe arutuye munsi ya Sepeza noneho tukumva niba abo bantu b'impunzi bari aho mu mashyamba baba baramubonye
none se uravuga uti ashobora kuba yarasubiye mu kubana n'abakongomani indimi zavugoga muri kare ya gacico gihe birumvikana hari igifaransa hakaba igiswahili hakaba namashi amashi ndavugoga cyane hari ya warutuye
amashi ni yataraza ariko yarazi igiswahili cye nk'umuntu wavukiye bavugira ingara nk'abantu bahavukiye n'igifaransa byinshi yarakize we ntabwo ashobora kwitarida ngo uvuge ngo yabuyobewe icyo avuga ntibishoboka yarazi kwidebruya donc abaye ariho hari nk'umuntu wamubonye wenda ni ukugira ngo twumve byibura niba hari umuntu waba yaramubonye gutyo ntakurekeraho kandi ijwi ryawe rishobora kugera ahantu hirya no hino
ugize n'Imana ijwi ry'Amerika ririmo rirasakaza amajwi muri ako gace ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubu kuri iki cyumweru ubu tuvugana abari izo za Bukavu baratwumva neza rwose kuri FM ku murongo 93 n'ibice bitatu kuri FM ubu rero wasanga na Claudine Uwimana atwumva umukobwa wa muzehe warutuye kuri Sepeza akavuga ati iwacu baranshaka nawe ashobora kuba atazi ko muriho bikaba ariyo mpamvu atigeza nagerageza no kubashaka bikunda kubaho abana bageze
Sepeza y'impanzi
yego niba umukobwa wa Claudine akumva muri kano kanya birumvikana ufite byinshi ushaka kumubwira ubishyire muri wa munota umwe mbaha nk'ababyeyi umwandikira ibaruwa y'umubyeyi umubwire icyakuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kumushaka
Claudine ni imfura yanjye kandi turamukunda nawe ahari arabizi guhera twaburana nta na rimwe tutigeze tumutekerezaho nta na rimwe tutigeze dukora uko dushoboye kose ngo tumubone niba ukiriho mwana wanjye watumenyesha byibura tugashyita agatima hasi niba hari n'undi muntu wamubonye ni ukuri yatugirira neza akatugica amutubwiraho umuntu akamenya iherezo rye nibyo numva namubwira ibyo umuntu yamubwira biba ari byinshi biri ku mutima ariko arabizi nawe yuko tumukunda kandi tubabaye
komera ndagukomeza Tereze mutuye mu ngukanye ndagushimira kandi ndagushimira ko waje mu kintu kiganiro agasaro kaburaga mu gihe ugitegereje kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane nawe Imana igikuba hasi Imana igufashe
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi cyane cyane abatwumvise bwa mbere batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda amajwi ayunguruye kuri FM 93 n'ibice bitatu abashaka kuza mu kiganiro dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo ku muntu mushakisha ni 00120027 ngere nisubiremo 001 2 7 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6